Yeah, baby. Chiwara wara. Siuna joma nightmare. Watu wamikesha. Tumetanda kama wingu basi gambe tanyesha. Jina langu sikwalo ni kuta kucha mtaniacha. Make it happen. Happen, 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 happen. Let's make it happen. Happen, 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 happen. Let's make it happen. Happen, happen, happen.
Let me hear you say, oh, oh, oh.
Genge yangu yamekaza sana mama. Macho yako yana ashibia kama tama zetu za mwili ama yetu asili ya wadamu na hawa. Ishara zinaongea mbona ishara zinaongea mama sema mapema. Mama sema mapema kama mbegu inapandwa ama mbegu inaliwa. Kama mbegu inapandwa ama mbegu inaliwa. Kosta kuponsa wacha wewe. Warembo badwa na mwakika utashindwa mwenyewe. Kuku bacha lete papa kete ya cheche. Sa twende chini, chini, chini. Sa twende ju, 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 ju. Yeah.
Let me hear you say oh, oh, oh.
My baby J, the I City Fine Anger.